Masilisele kusimile umzuzwana nje.
Precious Lord,
Nkosi eligugu,
we come to thy divine
siza ebukhoneni bakho bobuNkulunkulu futhi ngendlela yomkhuleko.
First to give thanks for all that you have done for us.
Kuqala ukubonga ngakho konke osenzele khona nangothando olukhulu enhliziyweni yethu nawe nangezwi lakho.
Lord,
Nkosi laba bantu lobusuku engibathanda ngenhliziyo yami yonke.
They have sacrifice and come
bazinikele futhi beza ukuba bazohlala endlini eshisayo nokuningi ngoba bayalithanda izwi lakho. Ubisiza ukuzokhulekela abagulayo kulo busuku Nkosi nabadingayo. Sengathi kungebikho umuntu obuthakathaka phakathi kwethu ekupheleni kwale nkonzo. Bavuze ngokwethembeka kwabo Nkosi. Kuluma kithi ngezwi lakho futhi siqinise Nkosi sizahamba sithwele ihlazo. Kuyinhlanhla enkulu ukwenza lokhu. Sicela egameni likaJesu. Amen. Angitholi mazwi kusobala ukuzwakalisa ukubonga kwami eqenjini elinjengaleli elikwaze ukuza futhi lahlala kulendlu. Ngifuna ukusho ukuthi kusasa noma sizowelela eTopeka eKansas ngomhlangano olandelayo. Futhi lokho kuzophela isonto elilandelayo. Bese ke siyahamba ukusuka lapho siye ePhiladelphia. Futhi manje sifanele ukuya phesheya kwezilwandle siye eKenya, naseTanganyika, naseUganda, ezizweni phakathi lapho. Futhi banokuvukelana okuncane manje neMau Mau. Angikwazi ukungena njengesithunywa senkolo, kodwa ngizozama ukungena njengomzingeli. Ngingene futhi bayalungisa. Ngokuvamile ngingena njengesithunywa senkolo, futhi ngihambe ngizingela. Ngalesi sikhathi ngihamba njengohamba ngokuzingela, futhi ngibe yisithunywa senkolo. Ngakho lapho noma ngayiphi indlela ukuba ngingene lapho kubo. Nomfowethu Martin Boze usemsebenzini-ke ezama ukungingenisa ukulungisa indawo yokubona izilwane engingena kuyo uyozingela. Awu bese-ke ngingene kule ndawo yokubona izilwane uzobe sithi-ke umfowethu Branham usekhona ezweni ehlele endlini yenxusa. Kungalunga uma nje sibambe umhlangano omncane phandle lapha na, yabo? Lokho bese kuqaleka kanjalo-ke futhi kulokhu kuqhubeka nje. Ngakasazi noma kuzoba njalo yini ukuthi sizokwazi yini ukwenza lokho noma cha, siyazama. Futhi ngicele iNkosi uma kwenzeka okuthize ukuthi angakwazi, bona-ke kuzoba uphawu kimi ukuthi ngifanele ngibuyele lapha eJeffersonville futhi ngishumayele amacilongo ayisikhombisa lapha uJulayi noma u-Agasti ngakulezo ndawo phakathi lapho. Bese-ke uma siphumelela, siyabona namhlanje sizozama ukuthola leli kamelo lesikole lapha elinesishayisamoya ngoba kuzoba mnandi ngempela futhi kuphole. Lihlala abantu abangamakhulu ayishumi nanhlanu kuya kwayishumi nesishiyagalombili. Futhi linesishayisa moya indawo entsha sha ishe nje izikwele ezinhlanu nje ngaphezu kwale. Futhi sake salitshela futhi abasivumelanga silithole. Nomuntu ongasivumelanga silithole waxoshwa ebhodini. Ngakho manje umuntu oselapho manje uthi singalithola noma ngabe isiphi isikhathi esilifuna ngaso. Ngakho sijabula kakhulu ukulithola. Futhi ngakho singajabula ukulithola lelo manje futhi ngesinye isikhathi ngoJulayi futhi sibe ne. Bangaka abazobekhuleka uma iNkosi ithanda manje uma ukuthize kusenqabela na? Ngiyazi ngiyayithanda i-Arizona, izwe eliyisimangaliso. Bengikulangazelela njalo ukuba lapho. Uma uzokufuqa kuphakame lokho kancanya namphothi pen uma uthanda, uma ku-o lokho, yebo mnumzane, yebo. Noma ngabe ubani okukho ezothi nje ukukuphakamisa kancanyana ngoba ngibuyela ngaphandle kwalokho ngempela. Thini o amatheyiphu nje o nansi enye phezulu lapha, ngiyaxolisa. Kulungile mfowethu Ben. Ngakho ngibuya ngivela e-Arizona ngingena lapha, kungenza ngithi ukusha izwi kancanyana ngenxa yoguquko esimweni sendawo. Lapha cishe sinamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa kuya emashumini ayisishiyagalolunye futhi ngesinye isikhathi amaphesenti ayikhulu ukuswakama. Futhi lapho kufika ku-0 bese kuthi ngezinye izikhathi esilinganisweni ukuswakama okukodwa emashumini amabili ephesenti elilodwa. Kuhlala nje phansi kwethende lomoya mpilo i-oxygen. bese uyaphuma phansi kwalokho uze lapha niyazi ukuthi imehluko omkhulu kangakanani okuwenzayo kinini. Ngakho uyakukhathaza ephimbweni kanjalo kanjalo. Udondele lapho bekukhona uma uthanda mfowethu Ben ngenze iphutha ekukudonseleni ngaphansi. Bengicabanga ukuthi lokho bekuyikho kodwa phezulu lapha yilapho bekubeke khona.
Pray for us, every one of you.
Manje sikhulekeleni nonke, ngiyanibonga. UBilly kade engitshela ngothizo silethele ubhasikidi wamapentshisi nezipho ezincane nje eni angikwazi nje ukunibonga ngokwenele. Angazi ukuthi ngingakwenza kanjani. Futhi ngizizwa ngingafanele kabi ukuthatha izinto ezinjalo kini. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa futhi ngiyazi uzokwenza. Ngokuba wathi lokho enikwenza kwabancinyane balaba nekwenzile kimi. NoNkulunkulu uzonibusisa ngineqiniso. NeArizona ngokuba yizwe elihle kangaka, yinye into engiyikhumbulayo lokho ngokuthi yini nonke. Kunjalo ngiyanikhumbula nonke. Angikhathali ukuthi ngiyakuphi, akusikho, akunini. Nginabangane ndawo zonke emhlabeni jikelele kodwa akunina nonke. Kukhona okuthize ngaleli qembu elincane nje eli angazi. Ngicabanga ngabo. Uthi eTucson idolobha lezivakashi niyazi, namabandla ayadonsa niyazi, kuthi ukuba lukhuni alikho kangako kwezikamoya. Uthi ngoba kukhona umncintiswano kuqine kakhulu futhi kwenza kube lukhuni. Uma ngingahle ngibe nani nonke sibe sonke kanye nebandla bese ke sihlala phandle lapho ngikagele bekungaba kuhle niyabo. Kodwa ngiyethemba inqobo nje uma leli lihlala liyibandla nani nonke usalokhu uza ngiyobe ngisalokhu ngilapha kuze kufike uJesu. Ngakho ngikhulekeleni njengoba ngishile esashaneni esedlule. Ngiqondile ukuphinda kodwa uma ngifika phambi kwenu ngiba nokwethuka kwemizwa futhi ngithola ukubhilazeka ingqondo nenhliziyo enesihawu nobuphakuphaku futhi ngilokho ukuqala nje ngakho ngikungenza ngidabuke ngiphele ngaphakathi. Kodwa ukwazi ukuthi noma yikuphi lapho engingaya khona anginaqembu emhlabeni engilaziyo elinamathelana nami njengaleli qembu. Engathi sengathi uNkulunkulu angasenza sibe ngabangahlukaniseki kakhulu ukuthi embusweni ozayo sengathi singaba lapho ndawonye umkhuleko wami. Ngihlezi lapha eminyango ngikhuluma kuBill Dow emzuzwaneni odlule nje ngaphambi kokuholela omunye abuyele kuKristu futhi welenye ikamelo. Kodwa ngihlezi lapho ngikhuluma naye eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye budala. Wathi ngiya ngokuba buthakathaka, amehlo ami awasikho lokho afanele ukuba yikho. Uthi ngiyacabanga eminyakeni ethi ayibe mibili edlula ngifika kuye lapho ayekade enokwehluleka nya kwenhliziyo nokuvaleka kwenhliziyo wayefa. Uthi yena impela udokotela owayemnyanga owathi ngeke asinde, udokotela usefile. Uthi nangu ehlezi uBill Dow niyabo, weminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye. Ngathi Bill awusenamsebenzi emhlabeni maqondana nokusebenza nezinto ezinjalo. Kodwa ngicela lokhu uNkulunkulu ukupha amandla ngoba uyithanda kahle kakhulu imihlangano. Lo muntu oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye ubudala unqamula isizwe ngemoto kushisa komile kubanda kukhona okunganaki noma kuyini ukuzozwa izwi. uNkulunkulu awubusise lowo mphefumulo oyiqhawe. Manje nginokuxolisa okunye okukodwa kokunihlalisa ngendlela engenze ngayo kulokhu kusa emahoreni amathathu. Futhi angibenzanga ubulungiso emlayezweni ngoba ngiwunqamulile futhi ngashiya ingxenye yawo futhi ngeqa ingxenye yawo kanjalo kanjalo. Ngaleso sizathu ngibatshele ukuba bayibambe itheyiphu angiyuthole futhi ndawo ndawo lapho okuphole khona noma okuthize. Futhi ngiyawuza umoya kodwa ngibuka nina futhi ngazi ukuthi niyaziphephetha futhi ngazi ukuthi niyashisa futhi lokho kuvele kungidabule ngibe izicucu. Angifuni nihlupheke, ngifuna nithokomale niyabo. Futhi lokho kuyangikhandla. Ngiyokuthi ngibona abantu abagulayo. Uma ngingenako bazwela labo bantu abagulayo, ngeke ngabasiza ngalutho. Ngifanele ngibezwele. Futhi indlela efanayo ngani, ngifanele nginizwele. Kungenjalo ngeke ngaba ngumfo wenu, niyabo. Ngifanele nginizwele futhi ngiyakwenza lokho. uNkulunkulu uyakwazi lokho, iqiniso lelo. Namanje kulo busuku ngizobunikela ukuba kukhulekelwe abagulayo. Futhi ngifuna indoda futhi ukubusisa lawa indoda nomfowethu uCollins, noHickerson, umfowethu Neville, umfowethu Caps, abaphatheli nawo bonke. ngemibiko emihle obufika yokuthi nihleleke kanjani ngokuyikho, nihlela ibandla nokuthi yonke into ingena kanjani endaweni yayo efanele. Ngiyakubonga ndoda. Inkosi nibusise ngokuzama ukulandela umthetho ohleliwe. Nencwadi nencwadi ingena eTucson kimi, mfowethu Branham. Akusafani nakuqala. Kwehluke kakhulu umuzwa obusiseke kangaka pho wobukhona bukaNkulunkulu. Futhi ngiyabonga kakhulu ngalokho. Inkosi nibusise njalo. Bese-ke manje kulo busuku bengifunda lapha embhalweni indawo encane ukuba mhlawumbe ngihlela amazwi ambalwa ukuba ngikhulume futhi ngifunde umbhalo. Bese kuthi-ke mhlawumbe imibhalo ethi ayibe mibili, bese ngikhuluma nani imizuzwana embalwa, bese-ke ngikhulekela abagulayo. Kube imizuzwana embalwa nje ngilibhekile iwashe elikhulu, futhi ngizozama nje ukukwenza kusheshe kakhulu ngokungenzeka. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uma isixuku sabantu sibuthene ndawonye ngaphandle kokufunda izwi noma ukwenza okuthize, intshumayelo engumyalo othize, umhlangano ungephelele. Iningi lenu belilindile, iningi lenu linamamayela elisazowahamba kulo busuku. Ngikwazisa kakhulu lokho. Ngibuka kanjani bese ngibona umuntu ngamunye futhi ngicabange ngelapho e-Arizona. Ngiyacabanga uma sengimbona futhi ngizokwehla ngo futhi ngimthawule futhi ngimange entanyeni yakhe. Futhi nakho nihlezi lapha futhi ubani, mina ngingakwenza kuphi? Niyazi angazi ukuthi ngiqale ngamuphi nokuthi ikuphi ukuthi ngingaphuma kanjani kukho. Kodwa yebo, ngiyanithanda uNkulunkulu, uyanithanda futhi. Manje ngiyacabanga uma ngingaphosisi, uma ngingenawo umbhalo okungeshiwo obekwe lapha, ngifuna ukufunda kwabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala, ngiqale ngevesi leshumi nesishiyagalombili, ngibuye futhi ngifunde kwabaseKorinte besibili iseshumi nambili eleshumi nanye ukuthatha indikimba. Manje uma ngingathola leyo masinya impela, sizobeke sesifunda, bese-ke sikhuleka futhi siqale phakathi ngo ngikhulume nani nje imizuzu embalwa ngendaba encane. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala siqale ngevesi leshumi nesishiyagalombili. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu.
For it is written, I will destroy the wisdom
of the wise, and will bring to nothing the understanding of the privy.
Where is the wise?
Where is the scribe? Where is the disputer of this world?
Has not God made foolishness
the wisdom of this world? May I
quote that again?
Has not God made foolishness? Kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Kuyini ukuhlakanipha kwalelizwe ke na? Yize. UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na?
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom.
Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu, izwe limazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo.
But it pleased God by the foolishness of the
wicked. God was able to
For after that, in the wisdom of God,
ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo.
It pleased God by the foolishness of preaching to save them.
Ngokuba abajuda babize sibonakaliso, amagreki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubajuda, ubuwula kumagreki. Kepha kubo ababiziweyo, umjuda nomgreki, sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Ngokuba ubula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunomuntu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunomuntu. Kuthi kwabaseKorinte besibili isahluko seshumi nambili ivesi leshumi nanye kukhuluma uPawulu, sengize ngaba yisiwula ngokuzibonga. Nina ningiphoqile ngokuba mina kwakufanele ukuba nginconywe yinina.
For in nothing am I behind in the very chiefest apostles.
Ngokuba angisilele ngalutho kumpostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngingento yalutho.
Let us pray.
Kuleke.
Lord Jesus.
Osi Jesu yenezela kulamazi ambalwa kulobusuku akhulunywe ezinsukwini ezedlulayo ngumphostoli uPawulu omkhulu ukuze siphumelele ngokuwezwa kulobusuku ekuwasebenziseni ezimpilweni zethu.
That we might be the
ukuze sibe ngumsebenzi wezandla kaNkulunkulu senziwe ngendlela asikhethele yona ukuba sibe kuyo. Ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ngizoshumayela kulo busuku imizuzu embalwa iNkosi ithanda phezu kwendaba ethi umuntu oyinqaba. Manje leyo indikimba engenanhlonipho enokwedelela ukuyithatha. Kodwa yilokho ngiyacabanga izobekwa cishe ngendlela engifuna ukuyizwakalisa ngayo. Niyazi kukhona izinto eziningi kakhulu namhlanje abantu ababa yizinqaba ngazo, sikubiza kanjalo. Futhi leso sisho uma egolo ungakaze asizwe kusho umuntu ongejwayelekile, umuntu oyinqaba komunye umfo. Kuthi akungabazeki ukuthi abaningi bethu bayinqaba omunye komunye. Futhi manje ngangehla ngomgwaqo ngesinye isikhathi eLos Angeles eCalifornia futhi ngabona umuntu oyinqaba kabi eziphatha inqaba. Futhi wayehla ngomgwaqo engavimbi kodwa nje wayesengathi uzishayelwa umoya ntambama. Futhi ngaya ngakwelinye icala lomgwaqo ukubona ukuthi wayenzani. Wonke umuntu wayephenduka emhleka ngenxa yokungejwayeleki kwakhe. Ngaqaphelisa ukuthi wayenesayini ile ngaphambili kuye. Uthi ngacabanga ukuthi ngizobona ukuthi wonke umuntu wayehlekani lo muntu oyinqaba ongejwayelekile. Futhi ngakho waye ngamqaphelisisa lapho abantu bembuka bemhleka futhi kodwa wayebonakala enokumamatheka okuwuhlobo olwehlukile, ukumamatheka okunokwenama. Okunye ukumamatheka abantu ababemnika khona kwakufana kakhulu nokuthi abembhuqa. Kodwa wabonakala enelisekile kulokho ayekwenza. Hawu, lokho kuyinto enkulu kabi ukucabanga ngayo. Uma umuntu enelisekile kulokho akwenzayo kulungile. Noma engaba inqaba komunye umuntu umenelisekile ukuthi lokho akwenzayo kulungile, khona-ke makahlale nakho. Futhi lapho ngisondela kuyo indoda encane ngaqaphelisisa esifubeni sayo lapha ensimbini eyisicaba ebhaliwe noma ucwembe kwakubhalwe ukuthi ngiyisiwula, futhi ngaphansi kwakunokuthi sikaKristu. Ngiyisiwula ngamagama amakhulu phansi ngaphansi kwakuthi sikaKristu. Futhi wonke umuntu wayehleka lokhu. Futhi lapho indoda encane impinta yedlula esicukwini sabaklodayo futhi bekhubeka, ngajika ukuba ngibone ukuthi kwakukhonani emhlane wayo. Futhi kwakukhona umaka omkhulukazi wombuzo emhlane wayo. Futhi phansi ngaphansi kwakuthi, manje wena uyisiwula sikabani? Awu, ngacabanga ukuthi yayinokuthile lapho niyabo. Kodwa yabonakala enelisekile ukuthi ibe yisiwula sikaKristu. Futhi lokho uPawulu athi usezoba yikho, isiwula sikaKristu. Mfowethu Troy wosomabhizinisi beFull Gospel, umngani wami olunge kabi, ungumsiki wenyama. Futhi ethola uhlobo oluthize lwegciwane esandleni sakhe ngokusika inyama yengulube ngesinye isikhathi. Omunye owesilisa owaziyo noma owesifazane angahle azi ukuthi igciwane laliyini, kodwa liyokudla likuqede. Ngakho ukuze kusindise impilo yakhe badingeka ukuba banqume iminwe emithathu. Futhi uneminwe emibili kuphela kwesinye isandla, kodwa nokho uselokhu ewubhusha. Futhi kwakukhona ijalimane elincane elalisebenza naye esitolo sasebhusha ezansi eLos Angeles. Ngakho waqhubeka ezama ukulihwela kuKristu idashi elincane. Futhi lathi lalingumLuthera, futhi kwakungalikhathazi lona. Lalenelisekile ukuthi lalingumKristu ngoba lalisonta ebandleni lamaLuthera njengoba lalikubeka kanjalo. Ngakho ngobunye ubusuku umfowethu Troy waba nenhlanhla yokulisa enkonzweni. Igama lalo kwakunguHenry. Futhi uHenry ngesijalimane nguHeinrich. Futhi ngakho balibiza ngoHeini, nike nezwa ngaleso sisho. Wathi, "Heini, Unjani uye nami enkonzweni kulo busuku na? Ah, wathi ngikholwa ukuthi ngizoya. Ngakho wehla waye emhlanganweni oyifashion endala lapho khona ababe nomhlangano omkhuleko futhi wahlabeka ngempela futhi unikela inhliziyo yakhe kuKristu.
Oh,
ngakusasa leli dasha elincane lalizijabulela. Wakuthi njalo ngesikhashana lalivele nje lihambe lidabula endlini izandla zalo ziphakeme emoyeni lithi, akabonge uNkulunkulu, ngiyakubonga Nkosi Jesu. Uthi labaheha balinaka bonke, bonke. Ngiyabona liphenduka liba ngumuntu oyinqamba kuwo wonke umuga wabasiki benyama. Uthi lalisika inyama futhi liqale ukucabanga inkosi futhi liqale ukukhala, libe kumese phansi futhi lihambe lehla lenyuka esikhaleni sezihlalo lingakhalisi kwesipoliyane, kodwa nje lenza uthando kuKristu. Lithi, oh, ngikuthanda kanjani Yesu. Niyazi nje lihamba liya emumva naphambili. Nobasi wafika futhi wayelibonile lenza lokhu. Futhi lapho lihamba lehla likhala. Futhi ubasi alizange limnaka ubasi. Lacabanga ngoJesu. Futhi laqala ukwehla nezandla zalo ziphakeme emoyeni nezinyembe zehle zithathini zalo lithi, oh, uNkulunkulu ngikuthanda kanjani. Nobasi wathi, hayini, kwenze njani ezweni kuwe? Wathi, wonke umuntu emfeni, wonke ukhuluma ngakho. Kwenze njani ezweni kuwe, hayini na? Idashe elincane lathi, oh, basi, lathi, udumo kuNkulunkulu, ngisindisiwe. Wathi, wenze njani? Lathi, ngisindisiwe. Lathi, ngihambe nomfowethu uTroy, ngaya ezansi lapha emishini encane futhi ngasindiswa. NoJesu wafika wangena enhliziyweni yami futhi ngigcwele kakhulu uthando. Wathi, ufanele ukuthi uhambe wehla waya kuleso sixheke samanadi. Lathi, yebo, lathi udumo kuNkulunkulu. Lathi, akabonga uNkulunkulu ngamanadi. Lathi, uyazi, awuthathe imoto wehle ngomgwaqo futhi ukhiphe onke amanadi kuyo. Awusenalutho kepha isixheke sento engasenamsebenzi. Awu, angazi kodwa idashe elincane lalithi nje alibe ngeliqinisileyo. Ukhiphe onke amanadi, amanadi yilokho okubamba kuyihlanganise ndawonye. Kodwa ngicabanga ukuthi yilokho okubamba ibandla kuhlanganise ndawonye ngesinye isikhathi. Libamba impucuko liyihlanganise ndawonye. Manje ngehla nivela ekubhakasheleni ePrescott ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngangibuka ugwadule futhi ngiqaphelisisa ukuthi babenazo kanjani le ePhoenix izingadi zamaJapan. Futhi babenezimbali phakathi lapho, izimbali ezinhle. Lapho ngisengumfana phandle lapho ngangelusa izinkomo ezansi ukwedlula kulezo zindawo. Amankomazi kwakungekho tshani, ngakho ayephila ngolentshisi womdolofiya nokunjalo. Wasekuthi-ke ngaqaphela ukuthi kwakukade kukhona okuvelayo ekusetshenzisweni kogwadule. Futhi ogwadule sithola lokho ukuthi imidolofiya nezimbali. Futhi ekhaya lami lapho, noma ikhaya esiqashe kulo udadewethu lasi, cabanga ukuthi ubekhona kulokhu kusa ngimbonile. Futhi unendinyane ezimbali ngaphandle kwendlu. Umhlabathi othize, yonke into lapho yisihlabathi. Ngakho wayenomhlabathi othize endinyaneni ebanzi yezimbali ngapha nangapha endaweni ephindwe kabili. Futhi njalo ekuseni ngifanele ngiphume ngiyonisela lezo zimbali. Uma ngingaziniseli zizofa. Futhi zizobese kuthi-ke futhi ngifanele ngithole isichelo, ngizichele ukuxosha intwala kuzo. Uxosha intwala, izilwanyakazane ziyozidla ziziqede. Bese ke uthi nje ukuhamba wedlule kancane kulokho, amafita ngamashumi amathathu ukusuka kulokho, kukhona ezinye izimbali ezikhulayo futhi phandle ogwadule ziyakhula. Futhi ubungagubha phansi amafita ngamashumi amabili futhi bekungafana nomphongolwana kaphawuda. Kungelutho ezweni kodwa nje uthuli futhi awukho manzi nhlobo. Futhi ubani ozichelayo na? Niyabo? Lezi ezisengajaneni yezimbali, uma wehluleka ukuzichelela nokuzinisela, imihlwa noma izilwanyakazane, intwala ziyozidla ziziqede. Kodwa intwala ingeke yayithinte leyo ephandle laphaya ogwadule. futhi kanjalo ayidingeki kutotoswa futhi iniselwe insuku zonke.
Ingumkhiqizo womdali.
Lona ngumkhiqizo obhasteliwe. Futhi ngicabanga ukuthi namhlanje isizathu esenze kuba kuKristu kube kubantu yinadi. Yingenxa yokuthi sinezitheke zemifanekiso futhi akusiyo amaKristu angokoqobo. Isitheke sidinga ukutotoswa futhi sikhelwe futhi ukuze bahlale ebandleni. Sengathi ngiyalibona lona impela ibandla lokuqala ababe yikho futhi likuqhathanise nalomfanekiso namhlanje. Lona bekungaba ngumkhiqizo oshibhile kulokho ibandla lokuqala langempela elaliyikho lawo makholo amahadahada kuNkulunkulu enomoya ondwele. Awuwatotosi. Wawungadingi ukuwambambatha bese watshela ukuthi uzowathatha wafake kuleli futhi uma bekhathala kulelo baya kwelinye futhi uzobenza idikoni uma bezoza ngapha futhi bashiyeleli elinye. Lo ngumfanekiso obhasteliwe. Bengicabanga isithombe esipendiwe sasekuqaleni sika Michelangelo. Ngikholwa ukuthi esesidlo sakusihlwa sokugcina. Ngicabanga ukuthi wasipenda. Niyaqonda nje ukuthi leso sithombe sokuqala besinganibiza malini na? Kungaba izinkulungwane ezingenakubalwa zamadola. Bezingeke zisithinte leso sasekuqaleni. Ngoba sedlula intengo, sibekwe saba nentengo ephezulu kakhulu. Kodwa ningawuthenga umfanekiso waso oshibhile cishe ngamadola amabili. Ingakho abantu namhlanje benganaki ubuqonda ubuhadahada bangempela bamakholwa angokoqobo. Baba inati. Niyazi izwe lingena esiseleni esinje kuze kuthi njalo kanye esikhashaneni ufanele ube nenadi ukulikhipha uliqondise. Kuthatha umuntu othize ofika enkundleni othe ukwehluka kancane futhi uyinadi kuleso sizukulwane. Ngangicabanga elinye ilanga. Ubani onokukwenza na? Ubani namhlanje ongesilo inadi na? Uyinadi lo muntu othize. Ngikholwa ukuthi izwe liya ekuhlanyeni ngokuphelele. Benazi yini ukuthi sekuyisikhathi lapha abantu bengakwazi ukwehlulela phakathi kokulungile nokungalungile noma iqiniso noma ukweduka na? Niyazi yini ukuthi abezombusazi abakwazi ukwehlulela phakathi kokulungile nokungalungile na? Niyababona bezithulela ngalokhu kuvotele ukuba iBhayibheli libuyele lingene ebandleni noma lingene iBhayibheli libuyele lingene esikoleni na? Abazi ukuthi ezombusazi zizofunguza ngaphi? Ucabangeni nje angazi ukuthi kunjani e-Indiana manje kodwa esifundazweni lesi-Arizona kuphambene nomthetho ukufunda iBhayibheli esikoleni. Ngicabanga ukuthi kuyinto efana e-Indiana ngisho yonke i-United States ngoba owesifazane othize ongumphiki inkolo walushintsha lonke uhlelo. Futhi khumbulani kuphambene nomthetho ukufunda iBhayibheli ezikoleni zomphakathi wakithi kodwa izinhlelo zamakholwa ayesekela ukuphika inkolo ukuba kufundiswe esikoleni. Ezombusazwe, sidinga omunye u-Abraham Lincoln, sidinga omunye u-Patrick Henry, sidinga umelikana ongamahlekelele kungakhathaleki ukuthi ezombusazwe zikuphi futhi abize okulungile ngokuthi kulungile nokungalungile ngokuthi akulungile. Benazi yini ukuthi abashumayeli namuhla bakwazi ukwehlulela ukuthi ikuphi okulungile izwi kaNkulunkulu noma ihlelo lebandla na? Abazi ukuthi imuphi umgwaqo abazowuthatha, abakwazi ukwehlulela phakathi kokulungile nokungalungile. Niyazi iBhayibheli liyakusho kodwa ibandla lakithi lithi. Niyabona abantu abanalo ikhono lokwehlulela okuyikho kokungesikho. Futhi noma yini ephambene neBhayibheli iyiphutha. Izwi kaNkulunkulu lilungile nalo lonke izwi lomuntu lingamanga. Lokho kuphambene nalo. Futhi ukuzama ukuma manje phezu kwalokho izikhathi esinjengalokho nokumela lokho okuyikho. Uphenduka ube yinadi ake sibize izimilo ezimbalwa. Sengathi ngiyambona umprofethi uNowa ngalolo suku olukhulu ayephila kulo. Lowo nyaka omkhulu wesayense lapho abakha khona izivivane namabhubesi amakhulu anekhanda lomuntu aqoshwe ngamatshe. Lapho ababekwazi ukufakazisa khona ukuthi kungekho manzi ezibhakabhakeni ngocwaningo lwesayense. Nakho kuphuma leli khehla lapho futhi lathi kuzovela imvula emazulwini.
Noah was a nut to that generation.
Unowa inati yeso sizukulwane uba inati yeshowe ngomose umose ngenkathi etha ekufaro njengoba sikhulumile kuloku kusa nomose etha ekufaro futhi ethi inkosi ngehlisele kuba ngikhiphele izigqila lenduke esandleni sakhe ebhekene nempi enkulu elinqobe lonke izwe Ufare ukho konke ukuhlanipha kwakhe wesayente wacaba ngokuthi uMose wayinati futhi wayinati kubo sengathi ngiyambona umprofethi Elija osukwini lwakho olukhulu lapho ungunyaka ongakholekiyo wefeshini lapho u-Ahabi noJezebeli bebusa izwe njengoba kwakunjalo ngalezo zinsuku nazo zonke izimfashini zezinto uJezebeli ayefuna ukuzigqoka nokuthi wayenabo kanjani bonke abesifazane begqoke njengaye nopende bakhe futhi beqhubeka izimfashini zakhe indlela ayezenza imfashini ngayo Futhi lapho thizo mdala ongahlahlile ekhanda njengo-Elija waphumela enkundleni futhi wamelana nazo zonke isizwe ku-Ahabi wayeyinathi kunjalo u-Amos umprofethi ngenkathi efika eSamariya ngosuku iSamariya elali njenge-Hollywood namhlanje abesifazane emgwaqeni begqoka futhi ngisho nokuphinga phambi kwabantu bonke ukuthi bakhube kanjani futhi bephila phandle lapho bevumela owesilisa ukuthi impela kube ukuphinga phambi kwabantu bonke namhlanje phambi kwenu ngqo ngaya kwenye indawo ngobunye ubusuku ukuba ngithole okudliwayo nabafana abancane namantombazane enhla lapho begonana futhi beqabulana engingazi ukuthi ngingathi kufana nani futhi uyazi yini dadewethu omncane ukuthi lokho sekungashiwo ukuthi ukuphinga na Uma wesilisa ekuqabula sekungashiwo ukuthi usephingile nawe kufanele ungavumeleze umvumele akuqabule nize ukuba senishadile ukuba izindala zozimbili eyesilisa neyesifazane isezindebeni niyaqonda na ukuthi uma izindala zesilisa nesifazane zihlangana noma kungaba kuphi sekungashiwo ukuthi niphingile Kodwa ufanele ungamvumeli neze umfana ukuba akuqabule ize iphenywe leyo veli ebusweni bakho futhi usungumfazi wakheke. Ungakwenzi lokho kunguphinga. Unguhlanganisa izindala zesilisa nesifazane. Ungayi indoda engayiqabula indoda wesifazane aqabule wesifazane ezindebeni na? Ngoba izindala ziqhumane. Abantwana uzalwa ngokuxhumanisa izindlala. Ngakho ukuthi impela kube ngukuphinga phambi kwabantu bonke futhi ndawo zonke. Bukani ezibukweni zebayisikopo nayo yonke into eniyibonayo ukudaza amathe nokuqhubeka. Akumangalisi imikhuba yokonakala iphezulu kangaka. Bangawenza kanjani futhi bazithele yonke indawo ngesidoda ngokuqabula labo besifazane emlonyeni babe bazi ukuthi lokho kungukuphinga. UNkulunkulu angeke akhethelele lokho uze uphenduke. Futhi manje ngenkathi ekhuphuka lo mprofethi omkhulu Amose waziwa njengomunye waprofethi abancane ngoba kwakungekho okuningi kangako okwabhalwa ngaye kodwa wayenezwi lenkosi. Futhi wabuka phezu kwalowo muzi wonke unikele emapaki ezindaweni zokuphola owesilisa ehlezi izingalo zabo zigaxa abesifazane nabesifazane nezingalo zabo zigaxa owesilisa. I-Hollywood yesimodeni nje. Futhi wahamba ehla edabula kulowo muzi futhi wathi ngizophendiwe noma nibhubhe. Wayeyinati. Wayesecishe impela wazisho ukuthi uhlanya kubo. UJohane umbhaphathizi ngenkathi efika enkundleni emahlelweni ezenkolo angalolo suku wayeyinati. Wayenethuba lokuba ngumpristi ukuba alandele ezinyathelweni zikayise. Kodwa wali ukukwenza ngoba uNkulunkulu wayemgcine ngaphandle kwalezo zivumokholo namahlelo ngoba umsebenzi wakhe wawusemqoka kakhulu wayezomemezela ukufika kwaMesiya. Futhi lapho wayekade engazihlanganise ngaludo nomfarisi umsadusi kumbe noba kwakuyini walenqaba lonke iqembu labo. Futhi wathi ningaqali ukuthi sino-Abrahama ungoba wethu ngokuba ngithi uNkulunkulu akamvuseli u-Abrahama abantwana kula matshe.
to the religious world of his days.
Ezweni lezenkolo zangezinsuku zakhe, why not? Kunjalo.
When Jesus
efika enkundleni.
To the religious people of Israel. Why bezenkolo
bangezinsuku zakhe, why not futhi?
Because they said you are. Baba
athi ungumSamaria. Uphambene ingqondo yakho, uluhlanya.
In other words, a crazy man.
Ngamanye amazwi indoda ehlanyayo. Wayilokho kubantu inkosi yenu nomsindisi akumangalisa uPaulo eqeqeshwe ngugamaliyeli ukuba abe ngumpriest ithuba lomunye umuntu lokuba abe ngumpriest omkhulu ubesendleleni ebheke ezantsi eDamaseko washawa phansi ngokukhanya okungesikho kwemvelo yasemhlabeni futhi wabheka phezulu engumJuda futhi wazi ukuthi leyo nsika yomlilo yayilokho okwahola abantu bakubo. Wathi inkosi ungubani wena na? Uthi wathi nginguJesu. Ulahlekelwa ilungelo lemfundo yakhe. Ulahlekelwa ilungelo yonke isente yakhe yezenkolo. Ayekade eqeqeshwe ezikolweni futhi uba ngovamileyo umshumayeli wasemgwaqeni. Wayeyindadi. Wathi sengibe yisiwula. Nabantu bacabanga ukuthi wayehlanya esangene. Watela uFestu angihlanyi wayazi inkosi nje.
But to know the Lord in a religious group.
Kodwa ukwazi inkosi eqenjini lezenkolo. Ngethemba ukuthi anikugethi.
To know Jesus this day.
Ukwazi uJesu. Ngalolu suku phakathi kweqembu lezenkolo uyindadi.
It hasn't changed.
Awakuchinji. Ngiyahlala kakhulu kulokhu kodwa ngifuna ukusheshisela umugqa womkhuleko.
Martin Luther. That little German priest.
Martin Luther. Lo priest omnyane eJalimane lo ephethe isidongeli ngilanga. Wasiphatha phansi stephisini. Wayesethi akusiyo umzimba kaJesu Kristu lona. Lesi yisinkwa kuphela esendliwe emuva lapha ya.
And he declared that.
Kuthi wamemezela ukuthi abalungileyo bayophila ngokukholwa.
He was a nut to the Catholic.
Wayenathi ebandleni elikatolika.
They couldn't assess.
Babe ngambulala ngokumakhela uzungu ngenxa yalokho kodwa wayinathi futhi babele bamiyeka nje kodwa uba yinathi lezo sizukulwane.
John Wesley.
John Wesley. Ngezinsuku zeholo lokonakala okukhulu kwesimilo kwaseNgilandi. Lapho ukuba imbuselelo kaWesley yayingafikanga kundeni. Umhlaba wonke wawonakele imikhuba yokonakala ndawo zonke. Nebale sesheshi lesidede kakhulu yaze yangabi sababiki imbuselelo. Ucabanga ngobukhalifini okunjepho.
And John Wesley come on the scene with us. The word of sanctification.
Lo John Wesley wafika enkundleni. Ene nezo ungcweliswa. Ehlala ngoku konakala kwesimilo. Waba yinadi. Ukucaphuna umnumzane Wesley kanye encwadini yakhe. Wayeza ehla ngendlela yezinyawo nenye indoda ebandla laseNgilandi bonke babecabanga ukuthi wayehlanya ngakho yama endleleni yezinyawo umnumzane Wesley wayeyindoda encanyanyana lo mfo omkhulukazi wayecabanga ukuthi wayezovela emshaye ngempama amlathe phansi ngakho wama endleleni umnumzane Wesley wenyuka wayesethi uxolo umnumzane ungaqhela endleleni na ngijahile
and the angelin said to him
Nengizi lathi kuye angisikheleli siwule endleleni umnumzane wethu ngokuzithoba wathi into kancane isiqoko sakhe wahamba wajika ngale kwakhe wathi ngikhela njalo
so you see that was one who was the nut
ngakhona yabo nguye lo oyinathi omunye engoKristu omunye engoebandla
so you're somebody
ngakho inathi lo munye umuntu namanje
Lapho Pentecostal
esiye enkundleni eminyaka engamashumi amahlanu edlula bathi lawo bantu bahlanya abe ngamanati kunjalo ngoba bawuhlanga konke lokho ukonakala okwakuseminyakeni yebandla ngaleso sikhathi lapho befika enkundleni kodwa njena Pentecostal na
went right back into the vomit that they come out of
Amen.
Abuyango ebuhlanzweni aphuma kubo. Abuyango ebonakaleni kobuhlelo.
You know what? It's time for another nut.
Niyazi ukuthini? Sekuyisikhathi selinye inut.
Yes.
Yebo.
It's time for another one.
Sekuyisikhathi selinye. Kunjani?
Notice
Kaphelani, inati. Ngaphambi kokuba kube khona inati, kukhona ibhawothi elingena kulelo nati. Lelo nati likulufelwa kulelo bhawothi. Uma lingakulufeleki, lisiwe lingafithi. Kaphelani. Wonke owakulufelwayo ngezinsuku zikaNowa wakulufelwa emlayezweni wevangeli uNowa inati labadonsa laphakathi emkhunjini kuye ngokuthi amazinyo okukukulufela akho anjani ukuthi ukulufelwe kukuphi uma ukulufelwe ezweni bazokudonsa uma ukulufelwe ezwini lizokudonsa kuye ngokuthi ukulufelwe kukuphi ukuthi iliphi inati ozolandela.
But Noah being a nut, but the word of God, a nut to the...
Kodwa unowa eyinathi nezwi kaNkulunkulu inathi onyakeni wesayensi nasonyakeni wezenkolo ephila kuwo wabadonsa abazosindiswa bangena emkhunjini. Amen. Labo abamiselwe ngaphambili ibhawothi elenziwa ngaphambi kwenathi. Ibhawothi lifanele likulufelwe enathini.
So Satan, he has some bolts and nuts too.
Ngaku Satani unamabhawothi namanati naye amabhawothi namanati emibuso yalelizwe. Ufaro wayeyinati kakhulu impela nje kuNowa noma kuMose njengoba uMose wayenjalo kuFaro. Ufaro nawo onke amacebo akhe esayense wayedonsele isizwe sakhe kuye. UNowa ngokuba yinati likaNkulunkulu wadonsela ibandla ezweni lesithembiso.
Depends on which way you're
ngokuthi ukulufelwe ngayiphi indlela.
He pulled the church out.
Wadonsa ibandla likhiphe ekiphithe. Njengoba uNowa adonsa ibandla likhiphe ezweni baya emkhunjini.
Moses pulled
uMose wadonsa ibandla likhiphe la ezweni lesithembiso sikaNkulunkulu. UJesu wathi manje xwayani ngoba lamanathi namabhawothi abukeka efana kakhulu impela. Bekisisani izinyo lokukulufela nje. UMathewu amashumi amabili nane elamashumi amabili nane wathi yokuthi kudukise nabakhethiweyo impela. Manje uMelika nehlelo umhlaba wonke idinga inati. Imethodisti, iBaptisti, iPresbyterian bonke bahlakazekele kulokhu lokho futhi elo onke futhi empeleni bonke bakulufelwe ebhawothini elifanayo. Ngakho uNkulunkulu ubanike ibhawothi futhi ubathumelela inati umkhandlu wamabantu omhlaba.
That's right.
Uzobadonsela ndawonye bonke. Lokho kunjalo. Impela kuyoba njalo. Uzobadonsela ndawonye umkhandlu womhlaba. Niyazi kunalokhu lapha esikhathini esingezile sedlula kukho lutho okungenzeka imbangela ngaphandle kwesizathu. Abesifazane bafuna ukuhundula izingubo zabo. Bafuna ukugqoka izikhindi. Bafuna ukuba babe beselokhu besonta. Bafuna ukugqoka onke lamabhikini kumbe noma nizibiza nithini izinto. Bafuna ukwenza lokho futhi bafuna ukuba babese lokho besonta. Bafuna ukudazuluka bampongoloze nokudansa ukukhonza lokho ngokukhonza. Manje kuba benginesikhathi bengizokufakazisa lokho kini. Lokho ngokukhonza kwadeveli. Ukudansa kanjalo nokwenza lezo zinto. Ngingakufakazisa kini emazweni abahedeni. Bafuna ukukhonza nokubambelela ebufakazini babo futhi babe besalokhu behlezi ebandleni. Ngakho uNkulunkulu banika inathi amabili noma amathathu awo. Elinye lithiwa u-Elvis Presley, elinye u-Pat Boone, no-Eddie Ford. Bakwazi ukutula amahubo nakho konke okunye kodwa belokhu ezisho ukuthi ungumKristu. Kuyinathi alikulufelwe ezweni kunjalo. Manje ngithe ngizoqeda engxenyeni yehora futhi isiphelile. Kodwa lalelani, izwe lifuna inathi. Udeveli uyaqiniseka ukuthi balithole. Vele bakulufelelwa lona. Kodwa ngenkathi izwe lisakulufelelwa inathi, kukhona abantu ababizwa ngomlobokazi. Uyakulufelwa naye. Ngokuyiqiniso impela njengoba ngimi lapha uNkulunkulu uzobathumelela inathi elizodonsa umlobokazi limkhiphe kule ngudunguzi angene ebukhweni bukaNkulunkulu. Kuzoba inathi elikulufelwe ezwini. Umhleki ezinsukwini ezimbalwa ezedlule wathi kimi ezansi eTucson. Wathi uyazi abanye abantu bakwenza inathi nabanye bakwenza uNkulunkulu. Athi awu lokho ukuthi akube uhlobo oluhamba kahle. Ngangazi ukuthi uzama ukungigxeka, niyabo. Wathi abantu bacabanga ukuthi unguNkulunkulu. Ngathi awu nje ngiyazi ukuthi abantu abakwenzanga lokho. Kodwa ngangazi ukuthi wayengakuqondi ngoba wayengakolunye uhlangothi lwesikhumba, niyabo. Ngakho ngangazi ukuthi wayengakuqondi, wayengakwazi. Ngakho ngathi lokho akuqalile kakhulu ezinto kaNkulunkulu, kuqalile na? Niyabo nje ma nje ngimazise ukuthi sasingalahlekile, sasazi ukuthi sasimi kuphi. Siyazi ukuthi hloboluni loseyili esibabekile nokuthi hloboluni lomoya olwalubhenguzisa. Siyazi ukuthi izinyo lethu lokukulufela laliyini nokuthi inadi lethu laliyini. Nokuthi siyazi ukuthi simi kanjani. Ngathi lokho akuphambene nezwi kaNkulunkulu wakho kangako, kuphambene na?
I said, remember. When God was sending Moses down,
ngathi kumbula ngenkathi uNkulunkulu yathuma uMose ezansi kubantwana bakwa-Israyeli. UNkulunkulu wenza uMose uNkulunkulu unjalo.
And made also Aaron his
prophet. Ngathi wenza futhi u-Aaron umfowabo umprofeti kunjalo.
All the prophets Jesus said were God.
Bonke abaprofeti uJesu wathi babe ngoNkulunkulu. Babe ngoNkulunkulu umuntu kunjalo. UNkulunkulu ukuthatha ngaleyo ndlela.
Listen.
Lalelani izwi esilishumayelayo nezwi engilishilo kulokhu ukusa. UNkulunkulu efihlakele emva kwezikhumba. Izikhumba zamatahasi. UNkulunkulu efihlakele emva kwesikhumba somuntu. Niyabo? Yilokho akwenzayo. Ngenkathi uNkulunkulu ebonakaliswa ezweni wayefihlakele emva kwemveli emva kwesikhumba somuntu owayethiwa nguJesu. Wayembozwe ngeveli futhi efihlakele emva kwesikhumba somuntu owayethiwa nguMose.
And they were gods.
Futhi babe ngoNkulunkulu, hayi oNkulunkulu. Kodwa babe ngoNkulunkulu, uNkulunkulu oyedwa nje. Eguqula isihlabuso sakhe, enza into efanayo ngesikhathi esisodwa. Eletha lelizwi, niyabo? uNkulunkulu wakwenza ngaleyo ndlela. Uyazi ukuthi lowo muntu kufanele abone okuthize. Ukhona kithi sonke esizalwa kulelizwe. Njengoba kade nginitshela kulokhu kusa, kwangekho umuntu owaba nesibini sokulandela uMose phakathi lapho. UNkulunkulu akazange asebenze ngababili, usebenza ngoyedwa. Njalo, akukho noyedwa owaba nesibini sokulingisa uMose. Kwakungukufa, ukufa kwemvelo, ukuzama ukumlingisa, ukuba ayongena kuleyo nsika yomlilo okanye naye. Ngakho abantu abenziwe bonke. Anizelwe ngaleyo ndlela ukuba nibhobobele kulokho okungesikho kwemvelo yasemhlabeni. Kodwa uNkulunkulu ubeke abanye emhlabeni ukuba bammele njengenxusa livela kuye. Nalelo nxusa ligcotshiwe ngokukaNkulunkulu ukuba liyongena kokungesikho kwemvelo yasemhlabeni okukhulu okungaziwa. Futhi lehlukanise ngokubona okufihlakele. Futhi liveze izinto umqondo wemvelo ongeke ukubone. Kuveza ifihlakalo kaNkulunkulu. Kusho izinto zingakenzeki ekhona. Nezinto ebikhona. Nezinto eziyoba khona.
What is it? God. God.
Wena! UNkulunkulu! UNkulunkulu azokwenza ukukhumba. Isikhumba somuntu. Kunjalo impela.
Sam
Connelly. Uhlala eTucson, ufika lapha kanye eminyakeni eminingi eyedlula, enomnumzane Kidd, futhi waphiliswa, enesilonda esimiyo iminyaka eminingi. Ngenkathi ngiphuma ekwindla okwedlule, uSam wayenetshe udokotela oyispeciali lapho eTucson, walihlola lalilikhulu ngangemabula. Umfowethu uSam Connelly, abaningi benu lapha bayamazi, ungowase Ohio, futhi waya kudokotela futhi wathi Sam, nilungiselele ngeviki elizayo. Uzolikhipha lelohle. Izinsuku ezithi azibe mbili kusukela ngaleyo nkathi. Wathi ngiyalikhama itshe dokotela na? Wathi akunakwenzeka. Itshe likhulu kakhulu. Ngakho faka emotweni wamisa ekhaya. Futhi wangibiza wathi ngifuna uze ngapha ungikhulekele mfowethu Branham. Wangibizelelani into enjalo na? Uthi ngaqala ukumkhulekela.
I said, Sam, it's thus saith the Lord.
Ngu isho kanje inkosi. Itshe lizozithamekela lona.
And the next morning he took the stone to the doctor.
Futhi ngakusasa ekuseni wathatha itshe walisa kudokotela.
And he said, the doctor said,
futhi wathi udokotela wathi mnumzane Cornel angiqondi ukuthi kwenzeke kanjani.
And he said, I am a believer in God.
Futhi wathi ngiyikholwa kuNkulunkulu.
NoNkulunkulu
ungikhamisele itshe walisusa kimi. Kwaba lukhulu kuba umuntu akukholwe udokotela. Njengoba engakholwanga ilelo thumba elikhulu lisuka eceleni kumkami. Niyazi ngakho niyabo. Kakho wathi cishe ezinyangeni eziyisithupha kamuva, cishe okwakungamathathu, cishe emavikini amabili edlule noma amaviki amathathu edlule, uSamconeli washawa phansi yisimo senhliziyo esibi kakhulu. Futhi angilazi igama ukucinana noma uhlobo oluthize lokucinana kwenhliziyo kumbe noma kuyini. Kuyingozi kakhulu, ngeke welulama kukho, basho njalo. Ukuhlaselwa yinhliziyo, inhliziyo yakhe yacinana. Nezitho zakhe zavuvuka, amaqakala akhe aze abamakhulu kunemilenze yakhe phezulu lapha ngasenqulwini yakhe. Ngakho bamthatha bamethisela kudokotela. Dokotela wathi, mthatheni nimise ekhaya ngokuthula noma esibhedlela. USam wathi, angifuni kuya esibhedlela. Wathi, mthatheni nimise ekhaya nimbeke embhedeni futhi ningalinyakazisi ikhanda, isandla noma unyawo izinyanga eziyisithupha. Wathi, ubungafa noma ngamuphi umzuzu. Nomfowethu nomeni washaya futhi sawelela khona ngalobo busuku ukuyobona umfowethu Sam. Futhi lapho simkhulekela nenkosi yakhuluma futhi wakusasa ekuseni uSam wehlela e-ofisi likadokotela nomlenze wakhe osambilijisi udonsekile wama phambi kadokotela wayesethi, ngibuke dokotela. Lo dokotela wamfaka phansi komshini oqopha ukusebenza kwemisipha eyayinhliziyweni futhi wathi, angikuqondi. Wathi, qhubeka ubuyele emsebenzini. Wathi, usonta kuliphi isonto? Wathi, angikhonzi nakwelilodwa lawo. Wathi, ungeke waba ngumkhristu ungasonti kulawo mahlelo. Ufanele usonte. Ngiyabona ilokho kuphela udokotela ayekwazi. USam wayenathi kuye, naye wayenathi kuSam ngokubuza umbuzo onjalo. Kwase kwenzekani na? USam uyafika wayesethi, ngingathini kunoma ubani ongitshela izinto ezinjalo mfowethu Branham na? Tshele ukuthi ukhonza kwelilodwa nokuyilo kuphela ibandla. Awulijoyini alisilo ihlelo, uyazalwa kulo. Inenekazi elincane cishe ezinyangeni eziyisithupha ezedlule lincike esifuba esikadadewethu Norman. Ngiyalikhohlwa igama lalo besifazane omncane obukeka emuhle impela cishe oneminyaka engamashumi amathathu budala. Yena nendoda yakhe babehlolisile futhi wayengenwe yisifo i-leukemia ebonakala ngokwanda kwezinhlayiya ezimhlophe egazini. Futhi wayekade esesimweni esinzima impela ngangokuthi kwakunzima ukuba akwazi ukuhambahamba. Uthi ekugcineni kwaya ngokuba kubi kakhulu odokotela baze bambeka emphetheni. Nodokotela bamvakashela kuze kufike isikhathi balinika ukuthi lizophila kuze kube ngolwesithathu olulandelayo. Wayezobe esefile ngolwesithathu. Nkosikazi Norman ngandlela thize wamkhipha emphetheni wasemletha ngapha futhi wayedingeka ukuthi ambambe amphakamise esihlalweni. Futhi lapho umfo omncane ehlezi lapho eyenda eyayemuva naphambili futhi esempunga ephuze esikhundleni ngaphezulu ngenxa yomdlavuza isifo i-leukemia. Ngathi, awu, ngingakukhulekela dadewethu. Futhi yena ezama ukukhuluma nezinyembezi emehlweni akhe wathi, ngathi ngumKristu na? Wathi, ngiyi-Methodist. Ngathi, ngikubuze ukuthi ngumKristu yini? Wayeshethi, qonde ukuthi ngikhonze ebandleni lamaKristu na? Ngathi, chabo mem, ngiqonde ukuthi uzelwe ngomoya kaNkulunkulu futhi uthanda iNkosi uJesu na? Wathi, awu, bengisonta njalo esontweni. Ngathi, uma uNkulunkulu ezokuvumela uphile, uzongethembisa ukuthi uzobuyela kimi futhi ungivumele ngikubonise indlela yeNkosi ngokucace kakhulu na? Wathi, ngethembisa uNkulunkulu noma yini uma ezosindisa impilo yami, ngizomkhonza. Kwathi nje khona lapho kufika umbono, ngathi, isho kanje iNkosi, ungalungiseleli, dabula izinto zakho zokufa kwakho ngomhlomunye. Lokho kwakungomsombuluko futhi wayezofa ngolwesithathu. Awuzukufa. Ngesonto lesidlule osekuyiviki usukela kulelisonto, ngahlala naye endlini encane. esezimukenga mapawondi evile mashumi na matatu. Dokotela wathi akukho ngisho nowodwa umkhondo wesifo ilukemia owawungatholwa noma ikuphi. Futhi wayefuna ukwazi futhi namthumela ezansi ukuba abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu emgodini wokunisela ngenkasa. Indlela yenkosi.
But if I be lifted up,
kwase kube inathi kodwa uma ngiphakanyiswa ngiyakubadonsela bonke kimi. Ngivakasha enta kumfana owayevamise ukuthatha amatheyipu lapha. ULeo Messiah unendawo yamakharaveni futhi ngangikade ngikhulekela abanye abantu futhi ngakhulekela inenekazi elincane elithiwa ngulokha ngikholwa ukuthi kwakunguye. Futhi wayekade esaba nemithungo eyishumi nane yomdlavuza nodokotela bamyekele ukuthi afe. Futhi wakhulekelwa futhi ngamtshela ukuthi akazi kufa kodwa uzophila. Futhi awukho mkhondo wawo noma ikuphi. Futhi ngenxa yalokho amashumi amabili nesitshiyagalombili omndeni wakhe wawumi lapho basindiswa futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Ungahle ube yinathi kodwa lidonsela bonke kuye lowo oyokuza.
Is threaded with the word.
Likulufelwe nezi. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini?
I got a letter.
Ithole incwadi engenayo ukuthangi ibekwe emuva lapha yaye fayeleni. Ngekuyindlela edlule, isesohambweni lokuyozingela noma entwasahlobo edlule, kwase kwedlule unyaka. Umfana oyindiya othiwa uOscar, esizingela naye emgwaqweni omkhulu phezulu lapho naye. Yilapho ingelosi yenkosi ngalitshela ngaphesheya kwalapha. Yoletwa lolo hlobo lenyamazane ezimpondo ezingamagata na naleyo nyamazane empunga enezihloko ezimhlophe nonke nyakukhumbula. Bonake lo mfana ngenkathi ngihamba ngiyongena wahamba wangena ethendeni ngentwasahlobo edlule. Futhi ngenkathi ubhadi engitshela ukuba ngitshele isibusiso wakhumula amaglove akhe wayegibele. Wafakela amaglove futhi wayethele ngale uphuma wayekatolika wayengahlanganise lutho nalo. Ekuyinto edlule lapho sakwazi emeceleni kwami ngenkathi umama wakhe esemumva lapho ebulawa ukuhlaselwa inhliziyo. Wathi ungebuye umkhulekele na. Ngabuyela emumva kule ndlwana encane yamandiya laphaya. Futhi lapho bonke babuthana kulo mama naye efa engakwazi ukukhuluma nalilodwa igama lesiNgisi. Nomoya ongcwele wehle wamtshela umama ngomhumushi kudakazi yakhe ngokwakwenzekile okwakukhona. Wabizwa ngisho igama lakhe futhi watshelwa nokuthi wayeyini nokuthi wayengowasiphi isizwe nokuthi lokhu kwakuzokwenzeka kanjani. Nomama waphila masinyane. Futhi ngokuso okulandelayo ngenkathi ngibuyela emuva kuyobabona lapho ngigibela ngiphuma ngihamba amamayela angamashumi amane ngibuyela emuva ngenxa yemvu. Lapho bonke babehlezi lapho waye bonke egibela ihashi ukuba abuyele enyameni yohlobo lwenyamazane nezimpondo ezizinqakancaka. Futhi ngathi izolo ebusuku ngenkathi ngikhuleka ngithe baba wethu osezulwini. Ngathi Louis babungumkhuleko wamakatolika nonke naqala kwase kuthi-ke kusobala nganishiya. Futhi ngathi manje ngizobonga uNkulunkulu nje asisho imikhuleko siyakhuleka.
She said we no more Catholic.
Wathi asisesilo ikatolika. Wathi sikholwa njengoba ukholwa. Sifuna ukuba wena usithathe sonke futhi sibhaphathize ngendlela obhaphathiza ngayo. Sifuna umoya ongcwele. Ohambweni sengibuya umfana wayelahlekelwe amahashi akhe sekuyizinyanga emva kwalokho akawatholanga. Nomholi ongumphelekezeli wayemhahamela wathi Oscar wazi kahle kamhlophe ukuthi ungaze ushiye lawo mahashi kanjalo. Amabhere nenqwaba ezinyamazane ezisamabhere zizowadla nya lawo mahashi ngalesi sikhathi. Futhi wayelokhu ema esondela kimi. Futhi wathi ngobunye ubusuku wathi mina ngingakucela okuthize na. Ngathi yebo. Wathi mfowethu Branham khuleka uNkulunkulu, uNkulunkulu angibuyisele amaponi ami. Ngathi ubhadi uthe ibhere liwadla onke. Wathi mfowethu Branham sele uNkulunkulu, uNkulunkulu abuyise amaponi ka-Oscar. Ngathi ukholwa ko-Oscar na? Wathi ngiyakholwa. uNkulunkulu uphilise umama wami. uNkulunkulu ukutshela ukuthi ibhere belikuphi, inyamazane ibikuphi. Lo uNkulunkulu waziye ukuthi inyamazane ikuphi, uyazi ukuthi amahashi ami likuphi. Niyabo. Sekwedlule unyaka ngime emumva lapho no-Fred Shotman okhona lapha kulobusuku Ubhili Paul, indodana yami. Umoya ngwele wehla. Ngathi Oscar, uzowathola amaponi akho azobe emi ekhweni. Nazo incwadi bekwe lapho. Ngibhalelwe yona ngeviki ledlule futhi ngiyithole ngolwesihlanu ingena lapha. Ibekwe khona lapha ya efayeleni manje.
Brother Branham, Oscar, find ponies standing in snow.
Brother Branham, Oscar, uthola amaponi akhe emi ekhweni. Ukuthi aphila kanjani akekho waziyo. Labo umfana ngalesi sikhathi sonyaka uJuni liningi kakhulu ikho lapho lisengamafita ngamashumi amabili noma amashumi amathathu ekho eliwazungezile. Ahlala kanjani lapho busuka bonke kulo mgede na? U-Oscar angafika kuwo egqoke izitathulo zokuhamba ekhweni kodwa usobala akakwazi ukufaka iponi lakhe izitathulo zokuhamba ekhweni. Kodwa wathala ngokwezwi lenkosi. Ungahle kuzwakale njengenathi, ake ukukholwe nje kanye. Kuye ngokuthi amazinyo akho okukulufela anjani. Manje ngeke likulufelwe nehlelo, liyokulufelwa nezwi kuphela. Kodwa kukhona abanye abantu ezweni elikholwayo lelo zwi. Ngathatha inathi kusonga lo mlobokazi aphume lapha. Ukulufelwe ngoba umlobokazi nomyeni bamunye.
God is one and the word is God.
There will
have to be threaded with the word.
Leo fanele ikulufelwe nezwi futhi liyodonsa umlobokazi aphume kula mahlelo. Yebo wayefuna ukungiceka. Ngiyazi ukungikhumbuza ngikhuluma ngakho kulokhu kusa uNkulunkulu ezifihla emva kwezikhumba. Isikhumba somuntu. Indatshana bese ke ngivala ngiyaxolisa ukuthi senginihlalise lapha emizuzu engamashumi amane nanhlanu manje. Kukhona ikhaya, ikhaya lamaKristu futhi kwakukhona ngakusho lokhu kulomsuli. Nakuleli khaya kwakukhona babemkhola uNkulunkulu, babenomfanyana lapho kodwa wayekwesabela ukufa ukuba sesiphephweni. Umbani onje wayekwesabela ukufa, wayegijima angene phansi kwamatafula noma yikuphi umali baneka. Ngakho ngobunye ubusuku kubuka isiphepho esikhulu le eplazini futhi lapho ababehlala khona izihlahla zaziphephuka nombani ubaneka ekuya ngokuhlwa ebusuku. Umama wathi kuJunior, wathi manje Junior kubukela esitezi futhi uye empedeni. Wathi manje ungesabi kubukela lapho. Ngakho uJunior omncane egqoke amapijama akhe. Wakhuphuka ngetepisi, ebheka ngemumva, ekhala ingbenye, waqambalala phansi, wazama kuyolala, wagubuzela ikhanda lakhe. Akayanga kuyolala, lo mbani ubaneka ngasefasteleni. Ngakho wathi, oh mama, wathi kuphuka uze lapha ulale kanye nami. Oh, wathi Junior, ayikho into ezokukhathaza, lo mbani ngeke ukulimaze. Wathi kodwa mama, kuphuka uze lapha ulale kanye nami. Ngakho mama wakhuphukela lapho ngezitebhisi wase elala enquma empedeni noJunior wakhe. Futhi wathi Junior, ndodana yami encane, umama ufuna ukukutshela okuthize. Wathi Junior, singumndeni wamaKristu. Sikholwa uNkulunkulu. Futhi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasidlikela esiphephweni. Siyakholwa lokho. Futhi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyabanakekela abantu. Futhi wathi ngifuna ukukhoyo lokho Junior. Ukuthi ungesabi. UNkulunkulu nathi futhi uzosifikela. UJunior wathi kubheka phezulu izikhathi ezimbalwa wathi mama ngiyakukholwa lokho nami. Wathi kodwa uma lo mbani ususethunzane kakhulu epasteleni ngithanda ukumuzwa uNkulunkulu onesikhumba kulo. Ngakho ngicabanga ukuthi inqwaba yethu sonke thina esibadala sicabanga into efanayo.
God, we're skinned.
UNkulunkulu onesikhumba kulo. Ngakho kuzwakale njengenathi ezweni. Kwathiwa lidonsela wonke umuntu kuye.
Let us pray.
Asikhuleke.
Heavenly Father,
Baba wasezulwini, njengoba izintatshana zolwazi lwesipiliyoni futhi ngezinye izikhathi zenzeka ngenxa yesizathu. Kuthi kuyiso nokho njengoba inokungaphucuzeki impela nokho siqonda ngolwimi eyenzeka ngalo. Ngakho siyakubonga kulo busuku Nkosi ukuthi uNkulunkulu angazihlalisa yena endlini phakathi kithi. Siyabonga ukuthi kwaba khona inhlawulo eyenziwe igazi lolungileyo uJesu. owayengukugcwala kwankulunkulu ukugcwala kobunkulunkulu ngokomzimba ukuthi wabeka phansi ukuphila kwakhe okuligugu kungasusiwe kuye kodwa ngamabomu wakubeka phansi ukuze simjabulele ekugcweleni kobukhona bakhe enkazimulweni yeshekhina ayehlala kuyo ukuze imiphefumulo yethu indweliswe ngalelo gazi ukuze umoya ongcwele omkhulu uqobo lwawo ukwazi ukuphila kithi bese siba ngabafundisi abaprofethi nokunjalo kubantu kulabo nkosi abadingayo iziphiwo zikankulunkulu unkulunkulu uqobo lwakhe bonakalisa ekhazimulisa kakhulu iziphiwo ezinkulu zikankulunkulu ebukhoneni balo nyaka wesimodeni nesisho esingabhucuzekile nkosi sokuba yinathi futhi siyazi ukuthi ngalelo suku ukuthi uthatha ngesinye isikhathi uma ibandla lingena esiseleni njengoba ibandla linjayo namhlanje ukujoyina amabandla amasha nje namahlelo amasha umuntu ovela nezwi uthathwa njengenathi umuntu owuhlanya njengomphostoli uPawulu omkhulu owayeqeqeshelwe ukuba ngusiyazi wezenkolo umpristi kepha nokho wathi uba yisiwula ngenxa yenkazimulo kankulunkulu washiya imfundo yakhe ukuze abantu balalele emazwini akhe aphakeme apholishiwe futhi wathi akafiki ngamazwi alumbayo nokuhlakanipha komuntu ukuze kukholwa kwabo kume entweni enjalo liphendukele kanjani ibandla kulokho namhlanje njengoba aprofetha emva kokumuka kwami izimpisi ziyongena zinganaki umhlambi kodwa wathi wafika kubo ngamandla nangezibonakiso zikamoya ongcwele ukuze kukholwa kwabo kume ngonkulunkulu baba waba yisiwula ezweni ukuba aze uJesu futhi sinjalo nathi namhlanje nkosi kukhona abantu abahlezi lapha othathwa njengohlanya ngenxa yokuthi sebezilungiselele ukwethemba unkulunkulu ngokuphiliswa kwabo ngendawo eyisiphetho sabo saphakade bebeka udumo lwabo engcupheni ekukhonzeni yena bembonga bemdumisa benika inkululeko emoyeni wabo ukukhonza unkulunkulu bathathwa ngokuthi bayahlanya kodwa wena washo ukuthi ubula bukankulunkulu uma siziwula babunamandla futhi buhlakaniphile kunokuhlakanipha komuntu ngokuba umuntu ngokuhlakanipha akamazanga unkulunkulu kodwa ngobuwula bentshumayelo kwaba kuhle kunkulunkulu ukusindisa labo owayenokusindiseka siyakhuleka nkulunkulu ukuthi umqalisi omkhulu walelizwi uzofika kulo busuku futhi aphilise abagulayo asindise abalahlekileyo sikucela egameni likajesu amen ngifanisa unkulunkulu ukuze ningaxoveki kulokho engikushilo namhlanje unkulunkulu uyidayimane elikhulu eliphakade futhi uma idayimane likhishwa ematsheni aluhlaza sibhakabhaka ase-Afrika ngeke ngaba sezimayini futhi ngawabhekisisa kwamakhulu ukuthi bakuqhuba kanjani lokhu bese bekhipha amadayimane ukuthi edlula kanjani esigayiweni namadayimane amakhulu omlilo aluhlaza sibhakabhaka amadayimane amnyama aphume awanaso isimo esikhulu kangako isimo esithize ayitshe likhulu nje futhi ngempela awanamlilo kuwo ngaleso sikhathi ayidayimane nje itshe eliyimbulunga abushelelezi inqwaba yawo kodwa leli dayimane lifanele lisikwe manje kuphambene nomthetho ukuba nelingasikiwe lifanele lisikwe bese-ke ufanele ukuthi ube nerisidi lapho olithenge khona ngoba anezigidi zamadola futhi ngifanisa unkulunkulu nalelo dayimane manje idayimane liyasikwa ukuze libonakalise kungaphakathi kulo umlilo osedayimaneni futhi lifanele lisikwe ngayo yonke indlela encane sonke isimo esincane imicijo emithathu beka imicijo emithathu edayimaneni nokukhanya ukuhlaba entweni eyimicijo emithathu kuyoveza imibala eyisikhombisa niyabo kwenze imibala eyisikhombisa futhi manje qaphelani unkulunkulu walinyaza ngenxa yezihambeko zethu wathotshozwa ngobubi bethu.
See, he was cut, bruised,
Niyabo wasika wathotshozwa lelo dayimana elikhulu ukuze kuthi kuye kubonakale iziphiwo ebandleni kuthi akusikho kukhanya ngoba kukhanya kufanele kubuye kubuye uma ilanga lingasekho kukho kuye lapho okusikwe khona kodwa wonke uphisi omncane ovela kulokho kuqhephula awuchithwa uyasetshenziswa abaningi babo benziwa izinalithi zegilamafoma nalezo zinalithi ziveza ekutoshilwe edayimaneni ziveza umculo ofakwe erekhodini futhi ngiyethemba ngiyakubona engikushoyo ichezu elivela kukristu isiphiwo esivela kukristu sibekwa phezu kwebhayibheli sikhuluma sizwakalise izimfihlakalo ezifihliwe zikankulunkulu ekholweni uyayazi imfihlo yenhliziyo wazi umuntu wonke ngiyawukholwa lokho na bekungeke kwaba idayimane elithi ngiyangibona ukuthi ngiyini okuyikhona yilokho avela kukho udayimane uyidayimane ngoba uphuma edayimaneni futhi yingaleyo ndlela iziphiwo zikamoya esiyiyo umuntu siyingenye lelo dayimane lithunyiwe futhi lehliswe futhi lalethwa laba yisiphiwo ukuhumusha ukushumayela ukufundisa zisihlali iziphiwo zikamoya abapostoli abaprofethi abafundisi abelusi abavangeli futhi bonke bangabokwakha umzimba kakristu futhi ngokuqinisekileyo impela nje njengoba kukhona abafundisi abelusi kufanele babe khona abaprofethi siyakwazi lokho futhi sikholwa ukuthi unkulunkulu uzobonakaliswa ngosuku lokugcina phakathi kwabantu bakhe embewini ekhethiwe ngokwebhayibheli esimweni somprofethi uhambisana nezwi impela akusikho ukuthi umuntu lo ungunkulunkulu kodwa ngokuthi isiphiwo singunkulunkulu yabo futhi leyo inalithi manje uphini ungeke ulidlale kahle lelo rekhodi inalithi ejwayelekile yokuthunga ingeke iwudlale kahle kodwa idayimane lidlula konke liwuzwakalisa kahle inalithi eyidayimane elicijile kwangathi unkulunkulu kulo busuku irekhodi lakho lokuphila noma ngabe yini engalungile kuwe noma ngabe yini oyifisa kunkulunkulu kwangathi inkosi enkulu engumnikazi ebamba inalithi ngesandla sayo kwangathi ingayibeka phezu kokuphila kwakho futhi isembulele ukuthi uzokwenzani lapha ukuthi ufunani khona-ke sizokwazi ukuthi ilapha ngaba wasezulwini ungasipha khona ngaphambi kokuba ngiqale lo mugqa omkhuleko ngingahlosile ukwenza lokhu kodwa ungasipha khona ukuze abantu bazi ungaba yizihambi lapha ezizokhulekelwa angizazi kodwa wena uyazazi nopawulu wathi uma nikhuluma ngezilimi kungekho kuhunyushwa noma kungakhi abantu bazothi niyahlanya kodwa uma omunye profetha futhi embule okusenhliziyweni khona-ke bazothi impela unkulunkulu unani makwenzeke futhi unkulunkulu kuleli hora eselihanjelwe yisikhathi wakwethembisa futhi kuyoba khona egameni likajesu kristu amen manje angazi ukuthi bangaki abantu abagulayo abaphakathi lapha kulo busuku olapha noma ngabe ubhili uwakhiphile umkhuleko ngabe akhona amakhadi okukhulekelwa akhishiweayo likhona awu ngiqagele wonke umuntu ogulayo unalo ikhadi lokukhulekelwa kodwa angazi ukuthi nibhaleni kulo ngicabanga ukuthi uninika ikhadi nje wena ubhala lokho okufunayo kulo kunjalo na unekhadi nje ubhala kulo noma yini oyifunayo anginazi bangaki lapha owaziyo ukuthi anginazi kepha nokho niyakhula ukuthi benizosho lokhu engikuzwe ukusho namhlanje unkulunkulu ngemuva kwezikhumba unkulunkulu ngemuva kwesikhumba somuntu ezemboze ngeveli kodwa uma ninamehlo amoya beningavula nimbone nibone ukuthi ungubani futhi nikukholwe lokho ujesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuba njalo nengaphezu kwalona uyakuyenza ngokuba ngiyakubaba manje uma nikholwa ngenhliziyo yenu yonke bangaki phakathi lapho ogulayo futhi owaziyo ukuthi anginazi ngazi ukuthi yini engalungile kini na wamisa isandla sakho nje uthi ngiyagula nginesidingo bangaki onezifiso enhliziyweni yabo ongaguli kodwa onezifiso na niyazi ukuthi yini Lungile, awukho umuntu engimbonile ngaphandle kwalabo abaphamise isandla sabo.
I don't know. I know this man sitting here. I'm sure that's Brother James. And I think that's Sister James. Brother Ben.
Umfowethu Ben, ngiyazi ubuso benu nje ngezinye izikhathi umfowethu ethatha izithombe.
But that's somebody back in here anywhere. Just I challenge this on the basis and the closing of this message.
Niyazi ukuthi uNkulunkulu wakwethembisa lokho ukuba kwenzeke ngezinsuku zokugcina na.
He made the promise.
Wenze isithembiso, niyabo. Manje ngeke ngakwenza kwenzeke, niyabo. Ngeke ngakwenza lokho. Kuzokwenziwa nguye lokho.
He's the one who does it.
Nguye owenzayo. I mean. Kodwa ngikholelwa kuye. Kungenjalo bengingeke ngime lapha nginitshela into engingakholelwanga kuyo. Manje kholekani futhi thanini, Nkosi Jesu. Ngiyafundisa eBhayibhelini ukuthi ungumphristi omkhulu njengamanje onokuzwelana nobuthakathaka be. Angikhathali ukuthi nikuphi. Uthi thanini nje, ngiyakukholwa futhi ngokukholwa, ngiyakukholwa okushiwo yilowo muntu namhlanje. Yilokho ingelosi yangena khona thola abantu kuba bakukholwe. Uthi uma ngisho izwi likaNkulunkulu akusikho ukuthi kholwani mina, kungukuthi kholwani izwi. Uma kungekanye nezwi khona ke ningakukholwa.
But if you believe it is the word, then whatever it is,
kodwa uma nikholwa ukuthi izwi khona ke noma ngabe kuyini khulekani futhi nikholwe futhi nibone ukuthi usangakwembula yini okusenhlizweni yakho. Futhi wonke umuntu uyazi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba yesikanhla ngothi zombili lihlukanisa nemicabango nezizindlo enhlizweni. Wazi kanjalo u-Abrahama ukuthi lo kwakuwuNkulunkulu lapho ayekwazi khona ukusho ukuthi uSara wayethini emva kwethende, ukuthi wayecabanga ngani. Lapho ethi ngizokuvakashela noSara wacabanga enhliziyweni yakhe, ngeke kwaba njalo. Manje ngithe ulapha ukuba aniphilise, nicabangani ngakho na? Uma nje nizokholwa, manje ngingeke anginandlela ethize. Ubaba wasezulwini uyakwazi lokho, niyabo. Ngifanele nje ngikubone futhi engikubonayo ngiyakusho futhi engingakuboni kusobala ngeke ngakusho. Kodwa uNkulunkulu kakhulu impela nje. Ngabe lokho kuzolwandisa ukholo lwenu uma ezokwenza na? Ukushumayela kanjalo ukuthi ukungiphosela ngaphandle kancanyana.
I'm conscious of that.
Kodwa ukhona, ngiyakuzwa lokho.
Watching a man as he bowed his head. Ngibhekisisa
indoda lapho ikhothamisa ikhanda layo ngemumva khona lapha. Umngayo ehlezi eduze kwayo ekhuleka naye khona lapha. Unokuthize enhlizweni yakho, umngakho uyakhuleka.
Got a burden on your heart.
Unomthwalo enhlizweni yakho.
For your mother-in-law.
Ungomkhwekazi wakho kunjalo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile kumkhwekazi wakho na? Angikwazi, sizihambi omunye komunye. Ngakho lokho kunjalo na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile kuye na? Akekho lapha. Ngibona ibanga elikhulu. Usempumalanga ukusuka lapha. Use-Ohio. Kunjalo.
She's suffering with a blood condition.
Isimo segazi.
Have your wife to take that handkerchief there. She's crying on place on her. Don't doubt.
Kana umngaka akathathe lelo duku lapho akhalela kulo alibeke phezu kwakhe. Ibangabazi lozinda. Yakukhona lokho na?
Nani
negazi kunana lithezi khona lapha phambi kwami. Liyakhala. Ikhona okungalungile kumntwana angazi. Khapho awukho okungalungile. Unesifiso nje.
Sifisa
ukwemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele. Lowo ngisho kanje inkosi. Kholwa mntwana uzowemukela. Nanti nenekazi lihlezi phandle lapha ekugcineni komuga. Liyakhuleka.
I'm a stranger to her.
Ngizihambi kulo kodwa lisibekelwe isithunzi.
You had operations.
Ubona ukuhlinzwa. Uma sihambi omunye komunye ngiyethemba.
I don't know you.
Angikwazi, awungazi, ukuphela nje mhlawumbe ukuzwa ngami.
You're not from here.
Awusuye owalapha, uyihambi phakathi kwethu.
You're from Wisconsin.
Ungowase Wisconsin. Idolobha iMilwaukee.
And your trouble is cancer.
Futhi inkathazo yakho ngumdlavuza, usebeleni. ukuhlinzwa emva kokuhlinzwa nokho okungena mpumelelo makuthi ukukholwa okwathinta umphetho wengubo yakhe kholwa njengamanje
ukuqinisa
enhliziyweni yakho kuzofezeka yiba nokukholwa indoda ehlezi ngale ekhoneni lapho
He's praying for his mother.
Ikhulekela unina.
He's a stranger to me. I don't know him.
Iziyambi kimi angiyazi. Kodwa ikhulekela unina. Nonina unento efanayo anayo lo wesifazane umhlavuza.
Or she's scared of it. Which it is.
Noma uyawesaba ukuthi yiwo.
There's a man.
Ikhona indoda oyikhulekelayo. Naleyo ndoda inenkathazo ngeqolo layo. Inalokhu futhi ngiyibona idakiwe ingene ukuzo umfowenu awusuye owalapha ungowase Illinois uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi ubani igama lakho
Farmer Is that right raise up your hand
Glory to God
Believe
Ufama kunjalo na phakamisa isandla sakho kholwa
There's somebody kneeling over somebody praying
Ukukhona omunye oguqele omunye okhulekayo omunye olele ohlakeni lombhede. Bulungile. Yakukholwa okuzwileyo ukuthi kuyiqiniso ninikazi na. Uyakhona. Kuba bengingakuphilisa bengizofika ngikwenze. Kodwa usuvele uphiliswe nguKristu. Niyabo ufanele nje ukukholwa. Lelo ninikazi limi lapho likhuleka belikhulekela wena kuba uthinto.
I don't know you. But God
knows you.
You're from out of town also.
Ngaphandle kwedolobha na
futhi. That's right. You're from Illinois.
Unjalo, ungowase Illinois. Kuyikho impela.
The city is called
Dolopo lithiwa East Moline, Illinois.
You suffer with cancer. You're a minister's wife.
Ungumkamfundisi.
Do you believe?
Uyakholwa na?
You'll die later.
Dolopo lelapho. Omemukeli ngani lobusuku futhi uthi ngikwenza enhlizweni yami nokukholwa kwami kungaphezulu kwanoma yini elapha ngiyakholwa ukuthi sengiphilisiwe ngisebukhoneni bukaNkulunkulu Uma ukholwe futhi uye ekhaya uphiliswe Nango ngiyakholwa ukuthi zozenu zonke na asidumise uNkulunkulu
Heavenly Father
Abawasezulwini siyakubonga ngakho konke ukulunga kwakho nesawu
Siyakubonga
ngokuba usekhona lapha khona impela phakathi kwayo yonke le nkathazo Kulelizwe eliphendukezelwe nokho usekhona lapha Akuthi umoya wakho Nkosi usale njalo unathi Siyabona ukuthi ulapha Nkulunkulu onesikhumba kulo
In the human hearts giving faith
Ezintizweni zabantu unikeza ukukholwa nesambulo nombono
uNkulunkulu
ebandeni lakho uNkulunkulu kubantu bakho siyakubonga lokhu Nkosi ukuthi kwangathi wonke umuntu angakholwa kulobusuku kanti ziyonye futhi kwangathi bangaphilisa ngegama likaJesu Kristu ngiyakhuleka amen bangaki ngapho onamakhati omthuleko ngakulelo cala na Ngakuthi labo ongakulelo qala ahlehlele emumva beze ngo phakathi nalesi isikhala sezihlalo labo abakulelo qala lesikhala sezihlalo baphume beze ngo ngapha nithathe indawo yenu nje niphume nize ngo ngapha ngakuthi labo masinya uma sebeqedile lo muga ubambe icala elilandelayo malunga wozani lapho Bothu Roy inkosi kubusise bengingazi ukuthi ubuhlezi lapho
Ngibona
abadikoni bebanda lapha masenya uma bengangena bevela noma phi lapho bekhona uzani lapha kuba nisize kancane Ngifuna ngamunye ozokhulekelwa uphakamise isandla sakho usho lokho emva kwami Nkosi ngiyakholwa
Siza
wena ungakholwa kwami
I believe.
Ngiyakholwa ukuthi ebukhoneni bakho njengoba ngilandela izwi lakho nesami zandla sibekwe phezulu kwami kulowo busuku ngizokwemukela ukuphiliswa kwami.
Egameni
lika Jesu. Amen. uNkulunkulu anibusise. Manje phikisisane nomkhuleko ukukholwa uyomphilisa ogulayo. Uma bebeka izandla zabo phezulu kwabagulayo bayosindiswa. Wathela unowa ukuthi lalizokuna
alizange
kazange anizange ngithi masinya nje uma senikhulekelweni kusinda Wathi bayosinda. Wathela unowa ukuthi lizokuna alizange line elinyaka eyikhulu namashumi amabili kodwa lana. Wathela uAbrahama ukuthi wayezoba nengane ngoSara akuzange kwenzeke eminyaka engamashumi amabili nanhlanu kodwa waba nakho. Wathela uIsaya ukuthi intombi yayizokhulelwa akuzange kwenzeke eminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kodwa yakhulelwa kunjalo na. Wakwethembisa kunandaba ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani liyakwenza noma ikanjani.
You believe that?
Ngiyakholwa lokho uzani ngaphambili manje. Manje wonke umuntu akabe esemkhulekweni manje. Abawethu wasezulwini sizoyilalela imithetho yakho ngokubeka izandla phezu kwabantu ababantu abagulayo. Manje neyodwa enye into ongayenza Nkosi ngokuba uthe ezulwini lakho ukuthengile ukuphiliswa kwakho. Kufakazisile ukuthi ulapha kanye nathi lobusuku izwi elikwazi ukwehlulela imicabango osenhliziyweni. Sile lokho ukuthi uphakathi kwenu. Ukuthi ngiyakhuleka kuwena baba ukuthi izwi lakho elingeke lehluleka lizokwenziwa libe yilo ngempela kakhulu enhliziyweni ngayini. Ukuthi wathi uma ningakukholwa ningangabazi kodwa nikukholwe nithi kulentaba suka futhi ningangabazi kodwa nikholwe ukuthi kuzokwenzeka. Akasho ngokuthi nini wathela abantu ePentecost kuba benyukele lapho balinde awuzange uwasho amahora izinsuku wathi nize manje bazokwemukela ukuphiliswa kwabo kwangathi bangecabanga neze lutho olunye kuphela ukuphiliswa kwabo lapha kuze kufike ukukhululwa. Siyakulalela ngokubeka izandla phezu kwabo njengamakholwa egameni likaJesu Kristu, amen. Lungile uzani ngomanje. Niphilisiwe uNkulunkulu anibusise kuhle lokho.
All things are possible.
Ngazi noma singawaguqula lawo magama.
Now I believe. It's now I believe. All things are possible. Now I believe.
Ngiyakholwa ukuthi okuceliwe futhi kwafiswa kuzonikezwa na.
Amen. It shall happen.
Ngibonile ngedlule emgqeni emizuzwaneni embalo edlule abanye babangane bami abangamantaliyane baseChicago. Bangaki owazi udadewethu uBatasi waseChicago na. Awu niyazi ube nokugula kwemizwa yengqondo khona maduze nje kabi kabi impela. Kodwa ekuseni eChicago ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi abangamaKristu ngathi udadewethu phansi kokuphefumulelwa ngumoya ongcwele ubuyela nganqanye futhi nje akakwazanga ukuzibamba. Kuthi ngathi udadewethu ngeke ukunqobe masinya nje kodwa uzosinda. Ngathi kuze ngaphakathi kwezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili noma iminyaka emibili lapho kulabo bakake uzosinda. Elinilanga ngisakhuluma naye ngamuzwe fakaza ejabule kakhulu ukujabula okwedlula konke asake abanakho kuyo yonke impilo yakhe. Wayegibele imoto wayengenakuthula ubukhona bukaNkulunkulu babonakala sengathi busukile kuye zobala kwakungumthambo wengqondo niyazi. Kuthi khona manjalo babuya nenkulu ipophoma yenjabulo namandla kamoya ongcwele ayephezu kwakhe. Wakhala ezinyembezi wakhala babe nesikhathi esikhulu nje cishe emavikini amathathu noma amane edlule noma enyanga. Kuthi ngamuzwa efakaza ngesonto eliphambi kweledlule. Kuthi wathi mfowethu Branham ngenkathi ngibuya ngakumaka phansi futhi ngayithatha leyo tape. Kuthi kwakuyizo ngqo izinyanga eziyishumi esishiyagalombili osukwini. Amen.
Do you love him?
Ngiyamthanda na. Akamangalisi na.
Now the same Holy Spirit.
Manje umoya ongcwele ofanayo ongabikezela khona ngo. Ngaphandle kokugetsha nakanye. Yonke leminyaka. Kuthi ngezwi lakhe uzamile ukwembula kini namhlanje ukuthi uNkulunkulu akasiyo indlela eyinto ethize ethezukile noma into ethize yomlando ungeliphilayo inkathi yamanje izwi lakhe elibonakalisiweyo wazifihla evelini elingumuntu ebandleni lakhe ezembula ngokukholwa kwenu nokukholwa kwami kanye kanye sibuthana ndawonye senza ubunye bukaNkulunkulu. Ngeke nenza lutho ngaphandle kwenu, ngeke nenza lutho ngaphandle kwami, kanjalo ngeke kwenziwa lutho ngaphandle kaNkulunkulu. Ngakho kanye kanye kwenza ubunye ukuhlangana, uNkulunkulu wangithumela inhloso onyayikhola futhi kwenzeka lapho. Yikho nje yabo, uqiniswe ngokupheleleyo. Ngikhathala ukuthi yini engalungile kini, ukuthi ubani utheni uma enhliziyweni yenu. Ngikholwa ukuthi nizosinda, akukho lutho olungake lukumise. Washo njalo futhi wathi kodlula amazwi nomhlaba kepha izwi lami ngeke lehluleke. Olokho na bangaki abazongikhulekela kweminye imihlangano lapho ngihamba na. Yilo odinga umkhuleko. Niyabo wonke umuntu ungenqabile. Niyabo kodwa nina. Kepha nokho kukhona imbewu phandle lapho. Ngathumela incwadi eNingizimu Afrika. Abangivumelanga ngingene ngaphandle uma ngiyosayina iphepha ukuthi ngiyobhaphathiza ngale kulelo cala wonke umuntu kathathu kanye kuyise nakanye endodaneni nomoya ongcwele ubuse bubheke phambili. Ngakwelinye icala ngiyobhaphathiza abalale ngomhlane kanye kuyise futhi ngifundise ukuthi leyo kwakuyimfundiso. Ngababhayela incwadi ngathi umoya ongcwele ubuzama iminyaka embalwa edlule ukungiyisa e-Afrika futhi. Ufuna ukusebenzisa inkonzo yami lapho izinkulungwane ezingamashumi amathathu zemukela uKristu ngentambama eyodwa. Ngathi kubulani, igazi laleyo miphefumulo malibe phezu kwenu, hayi phezu kwami. Ngizinikele ukuthi ngize kodwa anifuni ukukwenza. Angazi ukuthi kuyoba njani ngalolu suku lapho uJesu, indodana kaNkulunkulu, sixoshiwe ebandleni izwi lengatshwa na. Kodwa kukho konke lokho isalokhu izazisa kubantu bayo. Animbongi ngakho na ukuthi ngedlulile kulo busuku ngabeka izandla zami phezu kwabo, abanye abesifazane asebekhulile, abanye abasebasha, abanye asebebadala, abanye izinsizwa ikhehla nje bemanzi te njengoba nami nginjalo. Ngacabanga kuhleziwe lapho kulalelwe izwi, izwe lonke elicabanga ukuthi ngukuhlanya. Niyabo bayibhawoti. Niyabo uNkulunkulu ulapha ukulifulufela anidonse anikhiphe ekuguleni kwenu. Isithembiso sezi.
Just remember, it'll start tightening. I will draw. If I be lifted up, I'll draw. He'll draw it out of you. He sure will.
Mkholweni nje, kholwani nguye. Ningamngabazi mkholweni. Ngikhulekeleni uma ningenayo omunye eningamkhulekela. Khumbulani mina nje.
And then, until we meet, till we meet, till we meet. Thanks for coming those long ways.
Ngiyabonga ukufika nivela kulezo zindlela ezinde. uNkulunkulu anivikele nisaya ekhaya. Ngikhonze kuwa onke amaKristu. Niwabingelele ngokuvela kule iqembu lapha. Ukuthula kaNkulunkulu akube phezu kwenu. Shalom.
I'm so glad.
Ngijabule kakhulu. Ngiyabo kukhona obunye izinto eziningi engingazazi kodwa zikhona ezinye izinto engizazi.
I'm so thankful for you.
Ngiyabonga kakhulu ngani, ngiyajabula kakhulu ukumbandakanywa nani, ngiyajabula kakhulu ukuba ngomunye wenu. UNkulunkulu abe nani, uzoba nani. Akasoza nishiya, akasoza niyekela, ngeke anishiye. Uniphophozele nedlula kulelo veli manje nabo. Ngiyajabula kakhulu kulo busuku ukubona umpho wethu Phama omunye ngabefundisi abahambisana nathi ngapha ovela eGeorgia. Umpho wethu Janet Jackson ukhona endlini ndawo ndawo emuva ekhoneni. Ngiyajabula ukuba naye. Umpho wethu Don Rudder ohlezi ngapha. Oh, baningi kakhulu angazi uma kukhona engimshiyayo. Umpho wethu Ben Bryant lapha nabaningi babanye lapha. Umpho wethu onomoya omuhle. Uyipa Collins, siyajabula kakhulu ukuba nani nonke lapha. Angazi noma singavele nje sime ngezinyawo zethu umzuzwana nje manje. Asiphakamise amakhanda ethu manje. Niyakuzwa lokho kusondela kwenhlanganyelo nomoya na. Asilimunyunge. Ngiqaphele ukuthi umfowethu McKenny wase-Ohio unathi. Umfowethu John Martin nomfo wabo. Ngiyajabula kakhulu kuba nani nonke. Ngingahle nginganiboni ngisho bazalwane uyanazi. Sise sibonane kwangathi inhliziyo yami neyenu nenhliziyo kaNkulunkulu ngaba yinye sise sibonane. Sakhothamisa amakhanda ethu manje ngomkhuleko. Izama ukwazisa bonke abefundisi ukuthi siyajabula ngabo ukuba babekhona lapha bonke abebandla. Mina abantu baseTennessee, e-Ohio nasezweni lonke. Abanye besifazane engihlangane nabo lapho namhlanje bevela le eBoston. Abazalwane bethu bamakhaladi ubelapha kulokhu ukusa abavela enhla phakathi lapho futhi. Nabaningi kakhulu abavela ezingxenyeni ezehlukene zezwe. Ngiyabonga mngane wami othandekayo othembekile. UNkulunkulu abe nawe. Ngikubiza ngomngane wami, uyakhumbula ukuthi uJesu wathini ngalokho na? Kosondele ukwedlula umfo wethu. Yebo umngane. Sakhothamisa amakhanda ethu manje sibe sithole ukubonana futhi ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo. UNkulunkulu abe nani. Ngicela owethu olungileyo umfowethu othembekileyo umfowethu Richard Blair ukuthi angeke yini asikhipha ngezwi lomkhuleko umfowethu Blair.